Se naitwa Mangi. Oye. Kiangaze mama sikai, iwe jua mvua imenyesha, nitakupenda daima. Oe, ikitokea imepata, umekula tumelala, takikosa unavumilia mama. Oe, hata uzunguke dunia nzi, uwezi pata kama huyu, huyu bebe wangu. Ata wakisema nge, changu wa mboja, wendo milioni mboja, wendo namba moja, wana unanifaa mama, moyo ni umenikana. Unatosha, sita kiongeza mungirine, niwe unanitosha, unanitosha. Unatosha, sita kiongeza mungirine, niwe unanitosha. Utamu wape, remende, umeninogesha ni kupende, sinache ukapita upande, maiwewe. Takafuta naka kiwanja tujenge, tumiliki kwa tutu sipange, majira ni kichwa ni wasitupande, minawewe. Uwe, hata uzunguke dunia nzi, uwezi pata kama uyu. Uyu bebe wangu. Ata wakisema ngoja, chagua mmoja, wendo milioni moja, wendo namba moja, mana unenifaa mama, moyo ni umenikana. Unatosha, sita kiongeza mungine, niwe unanitosha. Unanitosha. Unatosha, sita kiongeza mungine.
Get some.